and it's a weak God. You know, you know, send them a low, you ain't no worry him. Get sent to get some native, a holy Giamo Amo Hela, when I'm my baby, hang fella, come around, who moon, like Yamo Amo Hela, hang fella, come around, who moon, na who got fella, when I get down Hatabuda, whatever I will hit it, I'm not each one. I'm not each one. Kama ka upola mmea, ni kana ki mmea mbana. Ya, Rosalia, kama ka upola Rosalia. Hamna tijwa, hamna tijwa.
Ke phetse ha monate jwang
a ro ha mo etsa monate ha monate le rona sa tsinga ka keno
yes
o phetsa ntle mshana tate di tlhoje hantle ha isa le go ketela beke nyane pele ki ya sikrifi e fela o ntso se tsantle to mo le hantle
antse re setse hantle mshana tate re leboa mohauna e o tate modimo a re file mo
Ria di bua. Seke nyao feita wena mshana ntate mwenye wa sebetsa kakwano le sibudi na hotla di khete kabe na kini taba di fina tsa unide la sebetsa katona imide hape kabe mo emo batona mo ebe dwanga fisenda matate wana waha dwale
mshana ntate kikale pili kidu mwenye seba mamedi bale na neolare ase chaba on a legal Tuesday beke nye fitileng ke sebeditse le ntate le kgotla dikgethe ka ditaba tsena tsa labor related matters so ke case e lo re mme ba kuna sebeletsa motho so now ke mme e lo reng ha re bua just in general to try and tse batho ba utlwisitse re bua kang ke mme e lo reng o sebetsa mosebetsi ona ba re ke a domestic worker
yes.
So it means ke a helper mo e lo reng o na sebetsa teng mme o ile a tijelwa ka tsela e e sa nepagalang mme re etseng bonnete ba gore mme o bula case ka mane ka CCMA mo e lo reng ke tlabe ke mo representa ka teng
mme o na sebeletsa ba baswedi kapa na sebetsa mahlobong go rona batho ba batsho
una sebeletsa motho ya motho
oh jehova
yes so jwale itse a ha motho ona ana mosebeletsa a discover ka masheleng o se a theuile nyana ya ba o se a montsha mosebetsing but he re thotse di tlhakisetso ra etsa le research ya rona regarding this case mme ra thola hore molaotheo wa naha ya rona especially tena molao o lorong o dila ka labor related matters o hlalosa hore ha motho la ile a domestic worker to show that motho e lorong wa mosebeletsa ha sana tjhelete and all of that tswantse a produce proof if a sa kgone produce proof tswantse a mo patale for ntho ba bitsang ka hore ke severance pay ke mogolo wa 1 week ibe motheo ba mo release ka tsene jwalo so in this particular case ha wa ka wa etsa hala ntwe jwalo so that is what we will be fighting for
ke te mo lo i beke nyane e tla mwana mo shana ntate ke to ba tla re itse bo nnete ho re wena le bo mabedi re ke re shebe e nwe ya ditaba tse leng hore a di bo hlokwa ka tsela e makatsa ho tiba ha ho lo ditaba ne tsela tse lo re di amana le bo mme le bo ntate ba sebetsa malapeng ke mo lo i re shebe re shebe na minimum living wage bakeng sa batho bano ke bokae ebile gape motho eno ga a sebetsa malapeng mono e ka be na o tshwanetse gore a amogele ka tsela e jwang ke ditshwanelo dipeng tse motho eno a tshwanetse go bana le tsona ebe ditaba tsa bekeng e tlang a kolo e sebetsa re tlo e sebetsa bekeng e tlang gobane nnete batswadi ba rona ba rokiwa ka ntle ka bona ba kendeya ba nyatseya ka ntle ka bona mme ga re a tshwanela o ka thola ka ditaba tse e tshwanang le tsona tseo
ya tsetsa bo nnete ba hore ke sebetsa ho yona mshana ntate because hona le ntwe engwe ke hopolang how raise this issue hona le batho ba habo rona ba ile reng ha bana dipasa ba ile reng ka bakalao ha bana dipasa ha bana any identity ke yona mesebetsi e ile reng ba lekanyeditswe yona kapa ba amule ba amuhelehe ho ona e le ngwana msebetsi wa wetsa gardeni kapa msebetsi wa u thusa ka malapeng. So today we are just going to tackle one of those issues that documentation, and then next week we will then
kheteba ka yona. Ntate mo lo itsatsing lena la ka jino re tsoretse taba ya bohlokwa ka tsela e makatsang re tsedi taba abuti.
Yes, sir. That's in like a shekho re tlo buisana ka taba ya statelessness le undocumentation. So now, ha re shebile taba ya statelessness kapa stateless. Ke taba e ile reng ha re hlalosa ke batho ba ile reng ba undocumented. Batho ba ile reng dinaha ka ofela ka morao re thola hore batho bana ha bana ditokomane. Ya ba dinaha ka ofela di ba qhalla matsoho di re ha re letsebe hore le hlahetse kae ebile re kekebe rala amohela le naheng ya rona. So na hona le batho ba ile reng ba undocumented ke batho ba ile reng mohlolomong ba hlahile ka bo 1941 and then ya ba ntatemolo ha hlaya o lahlaela plasting le batswadi ba hae ba dula moo mohlomong batswadi ba hae ba ne ba na le didompas but itse ha yena hlaha. Yaba batswadi ba hae ka baka la melao ya kgale yaba ba kgone o bana le that opportunity ya hore ba mo applyele for an identity meaning ke birth certificate. Ebe ntatemoholo le yena a ntsa dula polasing moo a nyale a tswale bana ebe bana le bona ba dula ka that pattern ha ona mo ba registerang teng. Now ntho e le reng e hlokolosi ke yena ya hore ha se re calculator from dilemo tseo ntatemolo a di dutseng kwana re sheba le generation to generation batho ba ile reng ba phela ba tswa lethekeng la ntatemoholo hona jwale ke bona ba ile reng at times ba safari because you'll find that ratio ya 10 out of 10 o thola hore ke 2 out of 10 ba ile reng ba na le documents but ba se nang di-documents ke a whole lot of number. So now, ke ntho e le reng re batla ho bua ka yona tsatsing la kasheko. To say, taba ena ya undocumentation e hlahela le batho ba hlahetseng naheng ya rona. Now, ka lebaka la hore molao wa Department of Home Affairs o hlalosa taba hore ha ngwana a tswalwa kapa ngwana ha a hlaya, within 30 days, tshwantse ngwana o be se a applyetswe birth certificate. Means tshwantse be se o mo registerile, o notifyile Home Affairs hore e-e, na ngwana ka kuna o hlaile and therefore ke batla hore ke mo registerele for a birth certificate. But now also hona le batho ba bang ba ipotsang hore nna ke a ya sepetlele, okay, ke motswadi, ke tswa Lesotho kapa ke tswa Zimbabwe kapa ke tswa naheng e nngwe kapa ke motho wa ka mona ka South Africa ke hlahetse mona
diplasing mane
la e siri plasing shana ntate o mong o hlahetse ka tlung o mong a hlaya hantle sepetlele but motswadi wa hae a ska a kgona gore a mo registere within this period ya 30 days. Now ngwanenwa ha nako e ntse ya motswadi ntse a re no ke tla ya kgwedi e tlang ke tla ya kgwedi e tlang go fitlhela motswadi a ba hlokagala. So now ngwanena se bile a qetile le sekolo e se le ausi. Now ausi o nana le yena se bile a na le ngwana. So now bothata e ba pattern ena gore motswadi wa ausi ha ka mo registerela birth ya hae and then motswadi a hlokagala le yena ngwana o sana le ngwana. So ha sa kgona go registerela ngwana hae birth certificate. So e ba pattern e jwalo and therefore ntwena e leader to statelessness whereby mohlolomong ha o so ya ka mane ka Home Affairs ba ka nna ba o kwalla ba re you are a threat meaning ha ona identity. So mohlomong o tswa naheng e ka ntle ke mona mo e le reng re bona batho ba bang ba kwallwa ba isiwa ka bo Lindela center ka mane ba lo khipiwa moo. No, so now ha ba o khipile moo ke mona mo e le reng ba processa everything ba communicate le dinaha tse ding but before ba checka on their system hore e ka ba ho na le mo o hlahellang teng. Now ha ba se ba thola hore ha ona mo o hlahellang teng ba senda lebitso la hao to other countries. The countries tsena di tlo fana ka response ya hore no
motho ona ba o batlela
not hore ba o batla kapa ba o batla ba o tseba na ha ba re ha ba o tsebe then it means you are now a stateless person ha ona identity. So now it is very important hore batho ha ngwana a hlaya ba hle ba mo registere for birth certificate. But now re etsa jwang for batho ba ile reng ba se ba hlaile ba hlaetse sepetlele and then ya ba motswadi wa fail om registera, so now se le motho a hotseng but go na le proof nyana e bontshang hore motho ena ka nnete since a le ka mona. Re checka ntho tsa pele ka molaotheo wa naga ya rona o nnetefaletsa motho e mong le e mong gore o na le tokelo ya gore a fue medical attention. So now everyone is entitled to emergency medical attention.
O sa natse re ka bena o na le pasa ha o na pasa o na le pasporoto ha o na pasporoto.
Yes, o sa nyatse gore o na le tsona kapa ha o na tsona. Ha o fitla, no one must question you whether a o bitse ka mabitso a reno wena o tswa Zimbabwe
o
motabola pasa. Ha hona motho a tshwantseng a o jwetse jwalo. So now bona ha o fitla ko sepetlele kapa tliniking, they are ought gore ba o fe medical attention. So now re checka dintho tseo re okay motho ena ngwana ke ga le monyane o jwa tliniking ba nne ba mo fe di-drops. So ntho eo e very much important. Ho na le batswadi ba bang ba e le goreng ba neglecta ho isa bana ditliniking. So now e bohlokwa karate eo e o e bonang ba o fa yona moo e bohlokwa because ha o ka etsala gore identity ya gago e latlhege gore re sa shebe tabeng tsa statelessness kapa undocumentation mohlomong ntlo ke ena ya tšha go etsa bonnete ba gore o teng systeming ya naga ya rona. Home Affairs tshwantse o tle ka proof eo ya gore since ke ya tliniking ena ya Vanderbilt Park and therefore bopaki ke bona. So now re hloka dintho tse jwalo pasa not pasa I mean khathi ya ngwana ya kliniki reporto ya ngwana ya sekolo because molaotheo wa rona o netefaletsa motho e mong le mong o ya sekolo gore motho e mong le mong o na le tokelo ya gore a kene sekolo. So now ha o le ngwana obviously o tlo ya sekolo so re batla bonnete boo ba gore o tla bo o isiwe kliniking then o kena le sekolo and then tsena tse ding e tla ba di extras because hangata batho ba bo rona ba contact ntate moloi. Hey ntate moloi le nna ke hlaetse na yeng ena ya South Africa batswadi ba ka ba teng but ha ke kgone ho thola pasa ke ka lebaka la eng. Ke ka lebaka la hore mohlomong mme ha ka o register within that time frame e ba faneng ka yona and also ha se le jwalo ke mona batho a tla re no ke nana go ke etse fela di affidavit ha di no thusa in this regard because affidavit it's just a legal document e ile re motho e mong wa attesta under oath gore nna ka nnete ke le ka mmona ha ne a hlaya o hlaetse ka mona but now the requirements tse bontshang gore ngwana tshwanetse a be registered for birth or for these other things ke dintho tsena tsa direporto tsa sekolo le yona khathi ya clinic.
Hai wa chisa ntate mo loyi mo tsia re bona wa le tsatsi la ka tjeno go ba medi hlem ya go pa na go nyina o na tswa le ha o ma metsi se ya le moya o na le botata ba di taba tsena tsenda ke mo loyi a ntsa di tshitle ha ka o fela ka kwalo ke itse nomoro ya kwa tsena ping ya o ka ngomela mo le tsa ka yona ka WhatsApp o wa hlalosa di taba tsa o le mo emo ba hao ke nomoro ya 0728390427 0728390427 kapa teng ke nna o batla o letsa ke 0645290376 o botse mono mo tsena ngona wa le tsatsa ka tjeno taba tsa hao di tsebeba ke nga sa o ka lotto mana di fitle di tsebeba tse nne ba itsinga. Metsotso e mashome a mabedi le metso e kabanga e robonga pele hora ya le matla e le hora ya bobedi ya tsoma metsene na laola hao la re aha setšhaba tsatsing lena la kajeno wa mme re tshwere taba e matla taba ya bohlokwa ka tsela e makatsanga taba wena bomabedi ya o thusa ngwana bothemotso gore ngwana bothemotso a tsebe bakeng a sa go ka thusagala maemong a leng go ona bophelong ba hae tsatsing la kajeno sana tso re kabena o ile wa etsala eng e batswadi ba ile ba feta kae ga gona motho ya tshwanetseng go ema fela dipakeng a sa tsebe gore kabena o yeme kae Emo nga swetswe ke bo malomai wena mono ina go vitsa bo malomai ba bo swetse ba re re tla bona o tla fella kae re tla bona o tla fella kae ka ba tle bona to matha bona ngwaneno wa ausi a tlo batla nna ke metsetse pasa ba fitla mona ba hana malome mphena ke nnete mphena ke ntweding mphena ke ntho e tsala tshabetsa sa bo rona sa rantsho me mo ba be ja o dutsi ka le pe ka bolo ka taba tsena o tlo swella ka hare bo ka bo soba hao e be buya thontetse ha e be bo phelo ba o buya e bo tswane tsu ho le hampi bo phelo ha bo pasa le se ke wena bona mara ka le ba ka la boragadi boragadi le bo malume moloi a le swele pe
ya o hata taba engwe mshana ntate e bo hlokwa hlokwa haholo o mongwe ithola a le karo o boemo bo jwalo mo ile re mbatswadi ha ba saliyo and now ha fitla mane ka Home Affairs ba mjetsa rno a ke re o re o na le family lata one of your family members a tlo o yetsetsa pasa mohlomong ba re yetsa DNA test between wena le yena re bona hore o na le link na ibe malome wa hana ara ha ke batle o tlo bulwa madi a ka nna ke tshabana le
ana to dikena nna to dikena
ka lebaka la hore fela motho o hloka pasa ebe motho a ba re nna ke thabana ledi o tla mpha bokae so motho o thola a safara because of such things but also ha re thola re sheba ntho engwe e le goreng e etsala ka re ho di-community tsa rona ke taba ya hore nakong ya ona jwale o thola for example Katleho kiono na o Katleho o hlaela na ena ya Afrika Borwa mme wa hae ke molata hana ditokomane o itlhela mhlomong naeng Zimbabwe o Zambia o
Lesotho mona heso mona o tlo batla bophelo bo bitizi nta
so now mme wa hae o batla ho applyela kapa o batla ho claima for citizenship yana ha ina because ntwe batho ba tswantse ba understand especially batho ba ile hore ba tswa dina hentsedi ke ya hore la o katswa Lesotho mohlomong o hlaetse Lesotho Lesotho una le pasa ya teng ha o tla ka South Africa una le pasa ya South Africa so ona le batho ba ba mbe ile hore la re tsama mona mmileng maponisa a fitla ba re re batla pasa because re suspecta hore ha o motho wa ka mona o thola motho na ntsha pasa yana ha eo a tswang ho yona there is where re tlo thola hore no this person o undocumented even though o na le pasa ya Lesotho but ka South Africa because ha una identity ya South Africa it means we regard you as an undocumented person ha una ditokomane ne so now o thola ka tleo me wa hae a batla citizenship ya South Africa but a sna ditokomane and now ntate wa ka tleo ke yena mothana le ditokomane tsa naha ena cause ke motho wa ka mona so now ka baka la hore Katleho ke yona and o dula le batswadi ba hae ba babedi Katleho by naturalization ke a South African because o hlahetse South Africa by nature
o re ka mantswa manthwena ha ina tsore mme wa ha o tswa Malawi o tshonyana tjena ha ona mo wa kena ntini
ha ona mo wa kena ntini
tena ka tlego a tswa letswe mona Sebokeng hospital ka pa hlaitse mona kopano mona ka pa ile motho wa mani stelo mana ha fela ha fela a hlahetse u dima mobu wa Afrika Borwa ke mo Afrika Borwa ya felletseng
ke mo Afrika Borwa ya felletseng by naturalization ke yena motho e le reng ke mo South African
yena le ntatae
mme yena ke yena a leng undocumented but now hona le ntho tse ngata tse e le reng di threatena in most cases di threatena bana because batswadi ba bona either mme o itlhaela Lesotho ntate ke mo South African ngwana a le sekolong matitšhere a tla ba mojwetsa gore wena re tlo o tibeka why because dintho tse ngata di etswa ke mme remember bomme ke bona ba isang bana dikolong bomme ba etsa everything kore family administration e etswa ke mme ntate o mosebetsing so now motho e re motsebang e le motswadi wa ngwana ke mme wa Katleho so now Katleho ha le sekolong o feela a le threatened a le embarrassed hore ba ntse ba re ba tlo motibeka why Because the documents, some of the documents, Tesokalan Skolon, kita mewakate. But the mewakate wahana the documents. So now, ibea, bopilo ba kateo, lifisha kateo koti. But now, according to the recent judgment, in fact, before here to the recent judgment, harashebe the legal problem in this whole situation. Regulation 3, 4, and 5. Ya the birth registrations and death acts. It require hore. Back then this act, ya the birth and registrations and death act, in a require hore batswadi ba babedi ba bane le di valid identity proofs, meaning ba bane le di pasa ba le babedi.
Yes.
Ha ba sna di pasa ba le babedi in a foster hore ba le babedi ba be ba nyalane la mme asna the documents but at least ba be ba nyalane to show that batho bana ke batswadi ba katle. But ha re sheba regulation 12 in a prevent bontate hore ba registere di birth tsa bana ba bona, meaning ba etsetse bana di birth certificate. Why? Because in a batla hore bontate ba nyale bomme. But ha re sheba the recent judgment e hlalosa hore ba bana le batswadi ba bona ba ile re mohlomong batswadi ha ba one of the parents ha register wa nix hana ditokomane tsa ka mona, o mong o na le ditokomane tsa ka mona, molao ona o so change ke court judgment e se re bontate ba se bana le tokelo, ba se bana le monyetla o wa hore ha e baneng e le nna ke le ntate moloi se ke ihapetse ausi a itlhaela naheng e nngwe a sena di-document, ebe re tswala ngwana, then ngwana eno nka nna ka mong ka nna ke le ntatae ka lo mo registera ka mane ka Home Affairs within this 30 days period, ebe ngwana eno o kgona go fumantshwa birth certificate. But kgale-kgale before this judgment ne re bona bontate ba sena this opportunity ya hore ba yetsetse bana di birth registration. So now this thing ha re thula re sheba re a e bona hore no hantle hantle administration ya the whole family ha e sa le hlakoreng la bomme fela le ka o bontate. It means ha e baneng o le ntate o tseba hore no wena ba o hodisitse ka hore mohlomong o ye mosebetsing fela bo ho hlatswa dijana bo o thusa ngwana ka di-homework ha o sa dikena. That means ntho eo se fetuile, because why o so kgona le wena hore o lo fola ka mane ka Home Affairs ore ke tlo registera ngwana, o pepe ngwana enwa wa hao ore ke tlo mo registera for birth and ke hloka that document.
Ore hurry ya boy ko ke kele ntatao, hurry ya boy.
Yes. So now ke molao e le goreng o changile recently, and ke ntho e le goreng re thabetse le rona as the advocates for social justice. So now motho o acquire nationality jwang? Ona mthe mong a botsang hore motho o acquire nationality jwang? First of all, motho o acquire nationality, meaning a sense of belonging to obontsha hore wena o belonga to this country. Now we thola ka hore o hlaetse moo, eba this one e automatic ha ba neng o le a South African, then mewa hao a lo tswalla Zimbabwe, then it means ha o mo South Africa wena o mo Zimbabwe because o hlaetse Zimbabwe. So la e baneng ke ke ka decide today hore ke tshakela Lesotho le mohatsaka, mohlomong mohatsaka o imme ha ke tshakela ka Lesotho, ebe 2 days down the line ngwana wa hlaya, ngwana na ha hlaya ha se mo South African,
ke ngwana ka hara Mountain Kingdom.
Yes, ke ngwana Lesotho even though rona re le di South African. By the time ana hlaya o hlaetse Lesotho, so by birth automatically ke Lesotho. And then hona le engwe re bitsang ka hore in fact hona under the birth Kuna le ntwe re bitang molaong ke jus soli. Jus soli, it means by birth o hlaetse territory eo. And then hona le ngwe re bitsang ka hore ke jus sanguini. Ke ile reng re gona o ilatella ka pattern ya di descendants tsa hao.
Meaning jus sanguini.
Yes. Meaning ha le wena ntate hlakotsa o hlaetse ka mona ka naeng ya South Africa. Bana ba hao ba be ba hlaela Lesotho.
Yes.
Ebe bana ba bana ba ba hlaela Zimbabwe. Then go tlo gona we trace as well.
Se betsa ka pension juno jwale.
Yes, Justin Guinness.
Justin Guinness.
So ki ena ya from one parent or to, from parents to grandparents. And then hona le engwe e ile reng re bitsa ka hore ke upon application. Now, ya upon application ke ena ya hore mohlomong ntate ke mo South African mme ke Lesotho citizen. Ha tla ka mona mme o tlile a sena di document a kopana le abuti and
that so nyana tjena mahlakahlaka ba thuthana.
Ya ba ha ba se ba thuthane ba nyalana. So wena by application we regard you as a citizen of that nation. And then hona le engwe ere bitsang ka hore ke by declaration ena in non automatic and re bitse ka hore hape in non discretionary meaning ke a di birth registration ke a loyalty eo e le reng wena ke batswadi ba babedi and then ke both batswa from the same country and then ba o registera ka tsela eo.
A ko tshware mono ke bapale molaetsa bona o mamele hantle wena ntate moloi nakong ya ona jwalo. Mamele hantle mshana ntate. Re o kore ka dinamo mamele o itse ba 072-839-0427. Ukwa anke tabina wana munna lore kabina ilwanwa kamo kwa nitina ichwang. Ukwa lore kabina ilwanwa kamo kwa nitina ichwang. Monsieur Guna walitati dina lakachino kino. Munna ka private number yenu munna kiro naba nina kwa isa niyo. Anke private number yenu. Wana ndatimulu ina kwa isa nitani jumena.
Yes.
Monsieur Guna wakachino. Munna ka private number yenu. Munna riafit. Who's one with a munna? Really, Wam Shanantati. Ako fed the Tumulu Hantle Taba in a outquisit a hand from Shanantati. The Tumulu came out without what's any fools.
Yes, sir. Okay. So hauna tokomani nyana e le reng o ka e producer mohlomong ya bo cliniceng le di reporto tsa primary ntsona le tsona.
Di reporto tsa primary ntse ke na le tsona.
Ya, kita itu
adalah untuk.
wana mmeke alimuwa.
Yes.
Asimu ono datemolo ikeno he watabangwa na muna muna. Wila asamu ono mutfumona raketa utusa raketa utusa nyahaba. Alright, 064. Alright, 529-037. Umo yen tuwe na hoto. Yo hoto le kai.
Good person, Tata.
Reali buwa nesu.
Thank you, pa. Ndata masaka sapa, kyo kubo voto. Kona le mnyo mungi mtuwa, like for like 25 years. Kona le wana baba beji, marasi mtuwa South Africa. Linta tuwa hahaya, asi mtuwa South Africa, marekhale ba Arwani. Bana bana isale ba kena sekolo ka monana ba hlaetse ka monana bana le mangolo a clinic le nna ne ke le ka go ke ba thusa so because ba tsadi ba bona ka ofela ha se ba ka monana ha ka gona o thula thusa ntho go thusa mo hloko ona a mnyane ka 2020 wetsa metal science le physics o ke bo gola ha ke o tsule ka di A mara hana pasa pelo ka hloko ke mwana ngwanana ona a moholo le yena o sala kena tsholo ka mona bona ha ba sotswe ba emetseng e ka ntle ba phela ka bona ka South Africa ba dula Everton kwa na kutlwa botlhoko ke ba kopela thuso ona mongwe o sa bila na le ngwana ngwana ha na le birth certificate le ntata ngwana o bila hloka hetse mara ke mosotho yena ngwana ona moholo mara ona mnyane ke mutlwa thuso bana wetsa science
au jesus
ke le ka di ntata mahlaka saka nka ya ha bona o tsane ka ba ka shuta ntho certificate sa sa matric ka o bona
ka jeno lena thuso e fihlile
ya go passe wa tsake sona ke ngwana ngwana na o rile ikwaletse ka tlung
a o bana no
o tsile ka di a ka o bona thanda
ta temo lo isaleti
ye
ntse jwantswa ye ntse jwantswa o re wa ite mutsi bo line busy fela he itlo ba tlong ka di nomoro go wa no ta temo lo ba tlong ka di nomoro go wa no go tsiya go na ba le tsatsinya ka tshilo ba tsinya sa gore thuso e fitile o tsatla pasa tsa bana ba batho bana
yoro
tsa mwana motimo tsa tsoseletse ya botsha ape nomoro ya ka o ka letsetsa go yona mo mabedi ke 064 529 0376 pela mo laetsa o ka romela 072 8390427 0728390427 da temolo ipotso ke na bona ke ya bala kwano ha ke tla jena o mmamele hantle monna ha ke bala hantle o mmamele da temolo ha go bala hantle ditaba ke tsena bona kwadi
yes
dumela mbontati my name is Zingisa Mthethwa I was born in KZN mom says at home there was an accident whereby the house got burned with our documents where I only had a clinic card, only not a birth certificate or not a birth certificate as yet. So I was not registered for a birth certificate and the clinic card got bent. So ever since we have been trying to get a birth certificate, since from grade R, I am now 21 years of age and I still have no documents. I have a baby girl, she's 2 years old. She only has a clinic card, no birth certificate. My mom's mom died. Asoka, Amitsa, Lie, not the documents. So it has been a struggle for us to get documentation. I have applied at Feriana and Home Affairs and I've been waiting on the waiting list for 4 years now, since 2018 until now. Home Affairs, they said I must wait for an interview. 1 year, 6 months, and 1 year, 6 months. If it is, now it's 4 years. I can't find a proper job. Can't go to university and to further my studies because I cannot next opa tuso. Yali opa. I pray every day for my life to change. Please, that is important.
Yes, sir. Now, what I'm hearing from the previous caller, and now I don't know what happened to the parents, but there's what we call abandoned or orphaned unconfirmed nationality. This is because of ngwana hana hlaya mhlomo batswadi ba haibe ile ba abandona, then that child uba stateless. And it's true what they've all been saying, hore ba bang ba hlaetse ka naheng ena, ba bang ba hlaetse naheng engwe, but there's also that inability to access nationality ya batswadi re yona ke efeng. But on the last caller, or rather the message that has been sent through, also bua nnete ha re batho ba ile reng they are stateless, ha ba kgone ho thola mesebetsi e hantle, ba ke se ba kgona ho own a property, ha ba kgone ho attend a sekolo or university, ha ba kgone ho move freely around town or travel legally, ha ba kgone ho vote or take part in government
critical decisions that need to be made.
Yes, they can't even access public services or practice certain religions. So kitabe lo reng e hlokolosi ya go le, but OC the last text e lo reng
send,
yes, I'd like to meet with her so that re tlo gona ya ka mo ferie nageng, so that re ye go le gona go no, I want this wait. Go lo khona ho inquire.
Yes.
To know ga hantle ho etsa hala eng ka mono, and then probably involve other stakeholders so that ba tlo khona ho thusa. I remember some few weeks ago ho na le ausi le reng ile wa murumela ho nna. E le reng yena o na le pasa. But pasa hai bare
bankile ya
mai bare ntwe ke Mandela. Yes, bankile ya mai bare yena o fwe ke Mandela. So such things ke tona ntwe tselo reng dieta re question our democracy and the systems that are being used by our government. But ke kgotsa bonnete ba hore batho bana ba thusa hala, and re kgone ho latela whatever steps tselo reng ne se bona ba ikalletse tsona.
Nginga njalo kodwa lokumamela ukuthi ninomntwana naye onomntwana, so angazi ukuthi ngenze njani. Ikhesi yakhona inkulu, una wonke ama proof wakhe wonke ninawo ukuthi uzalelwane. Kodwa indaba yakhona ngizame ngazo zonke indlela, ama-social workers angitholi isizo, angazi ngenze njani. Nawo ama-proof wonke, umamake washona mncane, ubabake ukhona, kodwa kwaba yi-story eside lesi manje angazi ukuthi ngenze njani. Unawo i-proof yokuthi uzalelwe eBhara, unawo i-proof yesikolo. Umamake washona ana 4, mina ngamthatha as igarden yakhe ngahlala naye. So angazi ukuthi i-case njalo, ngiyenza njani makunjalo. Inkulu case yakhona, mara ngizamile ngazo zonke indlela, ngizamile ma-social worker, ngizamile. Akatholi usizo, uhleli, uqedile i-matric, akatholi isitifiketi sesikolo, akatholi into zakhe aziphumeleli. Ngizame ngazo zonke indlela, angitholi usizo. Ngicela ukubuza ukuthi ngingasizeka kanjani. Nginawo ama-proof wonke, i-date yamamake, konke okwakhe konke nginako, nginze njani.
Konke ukhona ntate moloi, mamela mona hape, ri nke mona hape wena mushana ntate, ri nke hape mona wena mushana ntate na konyao na jwali.
Mela auspuli. Ala chika mona ka zone 10 spoke.
Ebo.
Auspuli e ka ba sa ka bana le batho ba tlwa tsa mosebetsi na.
Ebo.
Ka po ba tlwa.
Epuli. Puli. Ebo puli. Ebo puli. Mshana ntate we tsa jwanjwane.
Eh.
O la hlela bo le puli.
Like. Eh? Like ka zone 7.
Ke like ka zone
7. Mela ntate wa ka. Ka le dumedisa ka lebitso le masalama ga Jeko, re leboga re sa babaletse mo ngaka Jeko o mantsibeng ngaka Jeko, re leboga Modimo ka lona. Ntate Hlakotsa, nna ke na le bothata ke bona ntate wa ka, ke na le ngwana Osu wa ka. gore ke o sua ka bane ke batlwaetse ha holo ha se o sua ka wa mati so o sona wa ka onana nwa o tswaletse lesotho ha na ditokomane ntato wa ngwana kwa South Africa ngwana o na le clinic card o na le o tene sekolo ona mo South Africa ko ngwana o hlaetse mo na mara ha na birth ba mme wa hele ntato wa hene ba sa nyalana so gale a batla thuso a ya go boga gadi wa hae bo di Caldonville kwa na ha kgone go thusa gae ntato wa ka ke kopa fela ka mogau moya o halalelang ko go thusa se ngwane wa heso a thole o sa bile a na le ngwana a thole thuso.
Amen. Tate Moloi.
Yes.
Batho ba na le mathata e le ka nnete jwale ke a bona mona o na le momamedi o ntse a nromelela ditemana ga kerekere ke shebile mona ke temana ka mara temana ke temana ka mara temana ke temana ka mara temana mona batho ba ba na dipasa mona batho ba tshwere mathata momamedi o nkeleletse ka ditemana mona tate Molose ke a kopa ka lebitso la Morena Jesu a se kulelwa ke momamedi mo kerekere ke shebile momamedi enwa sebile dipalamane melaetsa mo masebile le five ka ofela nna ke shebile taba tse di monana
mohlolo mongwe
wa kgothatsa amen
o kgothatsa ka dipaletse
re a leboha amen ke batla o yetse mona o kwale o fane ka dinomoro mo mabedi mo atla o fumana teng pele re tswelela pele re tlo mamela tsena di ka o fa monyetla re mamele taba tsena tsa bamamedi ka kwano re tshelele ka nqane re mamele taba tsena tsa bamamedi bane ke mathata a setšhaba sa korona se modimo re bitseditseng sona jale ke tlanka metsotsonyana ka mane sekodi le gota dikgetho tla ntshwarela re shabane le taba ke ina bona bothata ke bona bona boteng jale fa momamedi jobaro ke batla go kwala taba yaka fela ena mona
allright bamamedi ba ka nletsetsa go dinomoro ke 067 612 8994 067 612 8994 ka romela fela molaetsa WhatsApp-ong ebe ke tla o responda at an appropriate time because ona jwala ke santsang re le ka mo studio so seke wa founa romela fela molaetsa and then Tate Moloi o tla o araba.
Alright, re ke itse jina wena Tate Moloi momamedi ke tla lesheba kaofela o na letho lere ke ekebeng ra lesheba re tlo lesheba kaofela mara he re nakong ya ona jwale ke tlose mabenkele fela bona ibe ntate Moloi o tseba gore thusa go ya pele tsatsing lena nna ka jeno ditabeng tsona tsena tsa botlhokwa gadi.